waxaad nagala socotaa sb s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com.au xariijin soomaali
booliska federaalka oo helay soona bandhigay shabakad ballaaran oo ahaa dad caruurta farxumayn jiray. Australiana waxaa qorsheynaysaa inay hesho tallaalka coronavirus marka la gaaro bisha maarso ee sanadka soo socda. Saddex nin oo uu ku jiro mid ka shaqeeya xarun caruurta lagu hayo iyo mid caruurta bara kubadda cagta ayaa ka mid ah 14 nin oo lagu soo oogaya dacwooyin ah faraxumaynta iyo tacdiyo lagula kacay 46 caruura. Booliska federaalka Australia ayaa sheegay inay fashiliyeen shabakadan onlineka ku shaqeyn jirtay iyadoo boolisku ay dad ku xireen gobolada New South Wales, Queensland iyo West Australia. Booliska ayaa ku eedeynaya raggan inay ku tacadiyeen caruur da'doodu u dhaxayso 16 bilood ilaa 15 sano jir iyo weliba iyagoo fiidiyo ka duubay kadibna internetka ku qaybiyey. Booliska ayaa sheegay in 16 caruura xarun ku taala gobolka New South Wales ay ka mid ahaayeen caruurta tacadiyada lagula kacay. Kaliyaha taliyaha booliska federaalka Justin Gove ayaa sheegtay xariga raggan looga badbaadiyay caruur badan faraxumaynta socotay.
Search warrants and evidence gathering at every arrest have led to the unraveling of a criminal network.
Waraaqaha maxkamadda ee dadka lagu soo xiray iyo cadeymaha aanu ka aruurnay dadka la xiray ayaanu ku helnay shabakadan dambiilayaasha, iyadoo mid kasto aanu xirno uu nagu sii hagayay mid kale, sidaasna aan caruur badan ku badbaadinay. Haddii aad u baahan tahay macluumaad iyo taageero ku aadan caruur la faraxumeeyey, la xiriir hay-adda samafalka ee la yiraahdo Brave Hearty oo laga helo 1-800-272-83 ama Blue Knot oo laga helo 1-800-675-83. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalka Australia Greg Hunt ayaa sheegay in dowladdu waddo qorshe Australia ay ku helayso tallaalka coronavirus marka la gaaro Maarso 2021. Mr Hunt ayaa sheegay in hay-adda ansixisa daawooyinka ee dalkan Australia loo soo gaabiyay TGA ay ogolaansho u siisay tallaalada ay soo saaraan shirkadaha daawooyinka ee AstraZeneca iyo Pfizer. Wuxuu sheegay wasiirku in qorshe lagu kaydinayo laguna qaybin doono tallaalka oo u baahan meel aad u qabow hadda loo helay meel.
It's well ahead of expectations. We are well ahead of schedule.
Wuu ka soo hormaray waqtigii la filayay, jadwalkii hore wuu ka soo hormaray. Waxaana noo qorshaysnaa inaannu Australia tallaal ku bilowno laga bilaabo Maarso 2021. Waana runtii arrin aad u fiican, ayuu yiri wasiirku. Melbourne Central iyo Melbourne Airport ayaa la geliyey liis ah inay dhici karto in COVID-19 uu ka dilaaco kadib markii haweeney Victoria soo booqatay laga helay xanuunka markay dib ugu noqotay South Australia. Tan ayaa imanaysa iyadoo Victoria maalintii 12-aad aan laga helin wax coronavirus, qofna uusan u dhiman. Wasiirka caafimaadka Victoria Martin Foley ayaa sheegay inay u badan tahay in haweentan ay tahay case ah in uu ku haray caabuqu maadaama hore looga waayay xanuunka 25 October. Laakiin wasiirka ayaa sheegay in maamulayaasha Victoria iyo South Australia ay arrintan weli baarayaan. Premierka gobolka Tasmania Peter Goodwin waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku qaadayo xanibaadaha xadka ee saaran dadka reer Victoria ka hor waqtigii hore uu qorsheynayay. Gobolka ayaa markii hore qorsheynayay inuu ka qaado xanibaadahaasi dadka reer Victoria marka la gaaro 1 December, laakiin hadda waxaa la qorsheynayaa in lasoo hormariyo taas oo 27-da bishan November laysu furo xadka u dhexeeya Victoria iyo Tasmania. New South Walesna maalintii 4-aad ayaan laga helin wax kaysa oo gobolka gudihiisa laysku qaadsiiyey, balse 4 case ayaa laga helay dad dalka dibaddiisa kasoo noqday oo hoteelo ku karantiilan. Shacabka Australiana waxaa lagu ammaanay adkaysiga ay muujiyeen maanta oo loo dabaaldegayay maalinta loo yaqaano Remembrance Day oo ah Arbaco, taasoo ah 102 sano oo kasoo wareegatay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. Waddanka oo dhan ayaa 1 daqiiqo markaasi la istaagnaa oo loo aamusay si loo xuso dadkii lagu laayay ama ku dhintay dagaalka iyagoo ku jira difaacayana Australia. Wasiirka u qaabilsan dowladda federaalka arrimaha dadka indigenouska ama dadka dalkan loogu yimid Ken Wyatt ayaa gaashaanka u daruuray baaq lagu doonayay in calamada dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka laga suro aqalka baarlamaanka ee federaalka. Senatarada ayaa diiday motion ay hogaaminayeen dad indigenous oo doonayay in calanka laga suro aqalka sanadka oo lacag dhigo kan Australia. Mr. Wyatt ayaa NITV waxa uu u sheegay inay jiraan arrimo uga muhiimsan shacabka indigeneska oo ay tahay inay diiradda saaraan. Victoriaanka qaba xanuunada asmada iyo weliba samboorka ayaa looga digay inay qaataan waxyaalaha sanka layskaga buufiyo oo neefta, markaasi dadku ay ku qaataan mar walba, sidoo kalena ay guryaha ku jiraan, iyadoo la filayay inay gobolka ka dhacdo dabayl xun oo markaasi kicin karta asmada iyo weliba hay fiiferka waxa loo yaqaano ama samboorka. Saadaasha hawada Brit oo Khamiisana magaalada Beet qayb ahaan daruur 22 digrii, Adelaide waa roobab oo 20 digrii, Melbourne xoogaa roobab iyo 23 digrii, magaalada Sydneyna sidoo kale waa roobab iyo 26 digrii, Brisbane inta badan waa cadceed iyo 28, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarfay eber 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.